Amin, amin. Ene, amin. Amin. When it amen. This year be hake. Oh, exina. Wamlakina zinto wetu bahamadhinahamini.